いいねんぼ。
Deixa still, mota vi bomba. Na mufula monse nda bomba. Shpokelela nangu na lomba. Volko kumu antis da suka nomba. Nyanshikole ke puetaba, kula alenzala. Paleta nda toala basti unonsala. Life taisela, nilebo fya sela. Na mufya shibondi netanchensela. Fuskila kuluzelo wa shiema. Efon pita mufyali, koza fyali pita na padabala. Ndats kulu mune ma. Nalaba kwa nalikosa life nga ya mposelo kuna imina padia nasunko kuno kupa kusela padia efyo mpita mwefi chuse open one day kakavarika
ikalangana kwa meni na cho onse hivi ni masova mama na baba they don't care pari ni mailo ikalangana pa meni na cho uka onse hivi ni masova mama na baba they don't care pari ni mailo. Matantizo, but one day is a calabino. Matantizo,
young bless.
But one day is a calabino.
The only thing he wants is sex from me. Dance time power. He can't even buy a drink for me. And I don't send it to power. I'm a girl child, I deserve better. I'm a Christian, don't make my life bitter. The moon to your day in a sex machine. I do have dreams, bruh. Unalengezat, nipone great off. You broke my virginity when I was 12. Ulanka fiomu duwe, kwate ni stove. Tukamona ngoka, what up with true love? Mwewa umeta mtasha. Anyway, kukanya nina Natasha. Vipa vya tumwa nika mipasha. You made me see daka desga malasha.
Ikalangana kwa meni na cho. Onse hivi ni masova. Mama na baba they don't care. Pari ni mailo. Ikalangana pa meni na choka. Onse hivi ni masova. Mama na baba they don't care. Pari ni mailo. Matatizo. 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 But one day visa calabino. Matatizo.
Hey.
Matatizo.
Hey. Yonse na bafyeneka with nobody by my side. Bazanga siba nifuna niliberate. Be wanga lina drama each and every night. The only option I have. Nika esako ka business. Maskama ya nipela. Boss na mkwe punch to salari tampela. Every time I complain tempa kukwela. Kuntanje nchito no kunjeva wikawela. Apa mande nisala po kuikulika. Tepo chimwene kefich katulika. Kani na tampa bati nshifka. Baka mbuze la shade na mkasanika. Apa mateni sala po kuikulika. Tepochi mwene kefish katulika. Kari na tampa bati nshifka. Kwa tibaka mbuze la shade na mkasanika.
Ikalangana kwa meni na cho. Onse hivi ni masova. Mama na baba they don't care. Pari ni mailo. Ikalangana kwa meni na cho. Onse hivi ni masova. Mama na baba they don't care. Pari ni mailo. Matatizo, 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 but one day visa calabino. Matatizo, 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 but one day visa calabino.